Yankoma lentombi
Yankoma lentombi Yankoma ngobuhlalo bomsho phela zilalihle qabane lakho ntombi
Wathe kuhambeni wesikhashana nje
Yangeke iqabane lixushwa ngobumnyama nakubovu Ngabe kwenzenja
Hamba mfane yobuza kwabadala
Bafike bangitshela
Elele ma
Ntombi yami funa
We baba ntombi
Sitolo sibovu Isidwaba sinyama
Abheke esibayeni
Ngabe esibayeni
Yelele mama
We inkomo kaziko
Inkomo kaziko Yelele mama
We malela yiko Ngano bengasebenza lutiki we ma Ngano bengasebenza lutiki Maye babo
Maye babo
Yaphinde yathumela obunye ubuhlalo Obubizwa ngokuthi imfibinga Ziyakhulunya izina bangalobuhlalo
Yiwo lawa amabalabala ezweni lakithi
Hingwe mabalabala hingwe Hingwe mabalabala hingwe Hingwe
mabalabala
hingwe
Hingwe
mabalabala
hingwe
Muhle nomuhle
Osalawa mabalabala zwina
ngithatha Muhle nomuhle
Oyiwa ngomzela babantu
mhlaba
Osalawa nuyi zindaba lalokhlalo
Hingwe mabalabala
hingwe
Muhle nomuhle Osalawa
Gumnandi
kwela ngithi mnandi.